Pigalini piga ngenga mdomo si wako. Nishashinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minonge na baba you can never stop. Na yendo kanipandisha wezi kunidrop. When I don't mana naonge na gojo. Analo panga wezi pinga you never know. Sometimes think about my life. Nishapitia msoto.